Kizuli Dwandi mu district ya Masaka obulwadde bwa mukenenya businze kwejiriisi z'abaana bato ate n'abavubuka kyokka ng'obuzibu buvudde ku bazadde kwesulirayo gwa naggamba. Abazadde kigambibwa tebakoze kimala kubuulirira abaana baabwe akabaata akali ku bulwadde buno bwa mukenenya n'engeri y'okubuziyizaamu. Okusinziira ku akulira ebyenkulaakulana mu bantu Community Development Office owa Masaka Pauline Nabatanzi alaze okutya naddala abantu abawangaalira ku myalo egiri mu bitundu by'e Masaka obutaagala kujjumbira kugenda malwaliro okwekebeza nga n'abalala balina akawuka ebyokumira eddagala baabivaako. Agamba ekyennaku akawuka katambulidde nnyo mu baana wakati w'emyaka 10 n'abavubuka ba emyaka 28 ate bano beegatta n'abantu abakulu olw'amaggwe ne kasaasaana ebitagambika. Nabatanzalaza okutya olw'abantu abataagala kugenda mu malwaliro agawamu we balina okufuna eddagala olw'okwetya kyagamba nti kisaanye okukomezebwa mu bwangu ddala.
Ate era n'amalwaliro kati engeri gye baagatta abantu bonna okufuna eddagala nga balifunira wamu n'abantu abalala kireese okweraliikirira ku bantu abamu abafuna eddagala nti basi okubalaba bakyayinamu okwetya sitigimo eyo weri eyina akakwate keekutte. Naye nga tugamba abantu bakkakkane gavumenti nga bwe yasalawo ekyo ku lw'obulamu bwabwe baveemu okwetya bagende banone eddagala ate balimire. Olwaleero abavubuka tubanoonya bunoonya okujja okunywa eddagala bamu balimisinga abalala ava wano n'agenda n'akyala eri tajjukira nti ali ku ddagala era kigenda kuleetera abaana bangi nnyo abavubuka okulaba nti eddagala balirese era n'abamu kibaviiriddemu n'okufa olw'ensonga nti bamisinga eddagala eryo.